Jobe 38 verse 1. UJehova wayesemphendula uJobe esesikhwishikhwishini ethi, verse 2, Ngubani lo wenza mnyama isiluleko ngamazwi angenalwazi na? Verse 3, Bopha inkalo zakho njengendoda ngizakukubuza wena ungazise. Verse 4, Wawukuphi lapho ngasekela umhlaba na? Ngitshele uma ukwazi ukuqonda. Verse 5, Ngubani wanquma izilinganiso zawo ngokuba uyakwazi phela? Ngubani welula umucu wokulinganisa phezu kwawo na? Verse 6, Izisekelo zawo zabeka phezu kwani na? Ngubani wabeka itshe lawo legumbi?
Verse 7, Lapho izinkanyezi zokusa zahlabelela kanye kanye na wonke amadodana kaNkulunkulu ajabula na?
Verse 8, Ngubani wavalela ulwandle ngesicapha lapho lwabhoboka kungathi lwaphuma esiswini? Verse 9, Lapho ngabeka amafu aba isambatho salo nesigayagaya saba imbeleko yalo. Verse 10, Nalapho ngalumisela umngcele wami ngamisa imigoqo nesicapha. Verse 11, Ngathi uyakufika lapha kepha ungadluli, lapha amazi akho aziqhenyayo ayakumiswa na?
Verse 12, Emihleni yakho uyalile ukusa, wazisa umthendo ukusa indawo yawo.
Verse 13, Ukuba ubamba amagumbi omhlaba ababi bathintithwe kuwo na? Verse 14, Uguqwa njengebumba lophawu lokunamathelisa konke kuqhamuka kungathi kwembesiwe. Verse 15, Ababi sebenqatshele ukukhanya kwabo, nengalo ephakemeyo yaphuliwe. Verse 16, Wake wangena emthonjeni yolwandle, wahamba phansi ontweni na? Verse 17, Amasango okufa uwavulelwe, wabona amasango ethuzi lokufa na? Verse 18, Uqondile ububanzi bomhlaba na, yisho uma ukwazi konke. Verse 19, Iphi indlela eyalapho okuhlala khona ukukhanya nobumnyama-ke iphi indawo yabo? Verse 20, Ukuze kuyise emkhawulweni wakho, uqonde imkhondo yendlu yakho na? Verse 21, Angithi uyakwazi ngokuba wawusuzelwe nomumo wemihla yakho mkhulu na? Verse 22, Wake wangena ezinqolobaneni zeqhwa, wabona izinqwaba zesichotho. Verse 23,
Engiziqongelele isikhathi sokuhlupheka nosuku lokulwa nolwempi na?
Verse 24, Iphi indlela eyalapho kukhanya kwahlukaniselwa khona nalapho umoya sempumalanga uhlakazekela khona emhlabeni na? Verse 25, Ngubani ovulela ukuchichima kwamanzi umsele nonyazi lokuduma indlela? Verse 26, Ukunisa imvula emhlabeni lapho kungekho muntu khona nasehlane elingenamuntu? Verse 27, Ukusuthisa ihlane kwahlongasibi nokuhlumisa uhlaza na? Verse 28, Kukhona uyise wemvula na? Ngubani wazala amathonti amazolo na? Verse 29, Iqholave lesiswini sikabani nesithwathwa sazalwa ngubani na? Verse 30, Amanzi ayacasha kungathi ayitshe, ubuso bonto abuhlangene. Verse 31, Ungabopha amaketanga esilimela uthukulule izintamo zempambano na? Verse 32, Ungakhipha inkanyezi ngesikhathi sazo uhole ibhele nabantwana balo na? Verse 33,
Uyazazi izimiso zasezulwini umise ukumisa kwazo emhlabeni na?
Verse 34, Ungaphamisela izwi lakho emafwini ukuze amanzi amaningi akusibekele na? Verse 35, Ungathuma imbani ukuba ihambe isho kuwe ithi bheka silapha. Verse 36, Ngubani obeka ukuhlakanipha phakathi komuntu? Ngubani onika ukuqonda enhliziyweni na? Verse 37, Ngubani ongabala amafu ngokuhlakanipha? Ngubani ongathulula izimvaba zasezulwini? Verse 38, Lapho uthulu uphenduka isigaxa namagabada namathelane na? Verse 39, Uyazingelela ibhubesikazi impango, usuthise iphango lamabhongo. Verse 40, Lapho elale emhumeni yawo, ehlezi esikhundleni eqamekele na? Verse 41. Ngubani olungisela igwababa ukudla kwalo lapho amaphupho alo ekhala uNkulunkulu ezulazula ngokuswela ukudla na?